Mandugu, baby. Santos Aroma. Hisi zangu ziko kwako, sitaji mwingine baby. Kwako ndo nishakula kiapo zaidi yako. Nisipendi na kuandama kakivule, hata gizani sitokimbia. Kama your soul ni jail, prison ando nishangia. Baby you killing me softly, sauti tamu kama softly. Nukiongea mina copy, soja bunduki shekoki. Weni kama Keisha call, I think you were sent from heaven. Ya kata nimefall in love, niacheni man. Sitakulie kama Jackie, sitakuita gold digger. Ulivobeba mziki ukitembea unaangusha flavor. Roho yangu ndo shaimiliki, kumpa mwingine sitoweza. Nakuita candy, na sio yule wa duli. Upo yuki shenzi, kila nguo inakaa vizuri. Una pretty girl swag na pose kama siara. Nikikosa night message yako siwezi kulala.
Wendo African queen, jisikiani bado nakuitaja. Najua ta Sultan King, baby usiniache pweke. Vipi genge ya mbele wakati mwenyewe unajua roho yangu bado uko nao wewe, sisemi. Una make my heart na go yori yori, lo kweli tuwa mbali nami moyoni na feel niko lonely. Oh baby gone, L-O-V-E, me to the dead that I die forever and ever. You and I, machizo na nipeza maskani. Nikiwa nawe na feel high, hata bila hizo steam za majani. Najua unaumia unaposikia masela wamenidisi, zaidi ni kesho ukilia uliposikia masela wamenatia. Baby usichoke kuvumilia, weka nia hii dunia, kwani mangapi tumepitia. Najua unanipenda na kupenda pia, hiyo ndo kitu naweza kuambia.
Fingerprints haufanani na mwingine mtu zaidi ule wa prince. Kila sana jinsi niuone penzi unipalo ni so kapasha na kuite daya. Vigogo wamehonga doa mekoswa na dai malaya. Unapenda my flow hardcore sijabana pua, unapenda raho LC kitona jua. Kabu shoki na kuimbia bebu sende mbali nami, shika chome ile barua ya mpenzi wangu wa zamani. Wakipiga simu chukua, wendo angel of mine.
Macho wangu aliona na moyo wangu ukapenda. Tatizo labda mdomo wangu ndo ulichelewa kusema, na sio kuwa eti sikupendi. Nakupenda sana sema tu vitu unavyofanya, sometimes baby mimi ndo spendi. Alafu ukosefu wa pesa pia unanikosesha useme. Baby acha matani, eti ule tonight. Alafu Hamson niache na nani? Alafu Hamson niache na nani? Sauti ya Rome, sauti ya Rome.
Here, we back. I got my boy GLM. Bro, holy, the dawn. That's what's up.